Wahenga walisema, yeah, life is a mystery. Kasa mina ni mtapinga, yeah, cause I was born in 90s. Yeah. Hofu inatanda, jua inawaka, giza inachanganya, sioni mbele. Yeah. Mwanga unatoka, macho yanaona, ila naogopa, naogopa. Yeah. Maandiko liliandikwa tupendane, ila people wametekwa na dunia. Yeah. Leo tupo, kesho tupo, tusigombane. Don't take it simple, kuna maziko, tusibishane. Holding on, 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 holding on. Naona mafuriko ya kifurika, dunia, dunia hii kifurikwa. Yeah. Watu, watu tukitabika. Yeah. Tusichukulie poa, tutawajibika. Inachoma nikiona kila kona, mateso maumivu mpaka basi. Naona bora kubadilika, mana najua tukiomba radhi Mungu anasome. Hofu inatanda, jua inawaka, giza inachanganya, sioni mbele. Yeah. Mwanga unatoka, macho yanaona, ila naogopa, naogopa. Yeah. Maandiko liliandikwa tupendane, ila people wametekwa na dunia. Yeah. Leo tupo, kesho tupo, tusigombane. Don't take it simple, kuna maziko, tusibishane. Yeah. Holding on, holding on, holding on. Oh.
It's Martin once again, yeah.